yande joyno wittodi emin ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on nder kibaruji men ni. Battu ko leyɗe noon ni ko dogginol baɗɗinoni ko inditira dokin iska ɗan filinge ni jango asawede lamɗo jaɓini ɗum fuɗɗete nder wuro filinge. Nonnon ni har ko ƴewata mbi en ni de hannden ni ñalani noon ko ittade leyɗe duniya ɗum ɗo ga teddide hano ɗemgal mbi en inna noon nina ɗemgal wuro nder leydi Niger noon ni ɗum ɗo on nanon hano fama kassaroɓe gon kokki har ko ƴewata woɓɓe gattoɓe yebare ɗemgal ngal. Nonnon nder yewtere pinnol ni en kaltana tarifi hano mbi'en ni dogginowo baɗɗugo kan hokkete ɗum ɗo har ko ƴewata dogginowo baɗɗuno ko illa hana hannde nder doggudeɗa ko baɗɗi ko waɗete tokkumi ɗum nampettol haalaji nder kibaruji men. Ministre leydi Niger kawjine e fi lumaku kenga wurtini ceede hano hijjore ko duuɓi ma ɗiɗi e nogay e joyi noon ni ɗum joɗɗinama ko wattani hano millionji tati e ujune mbi'en ni nogay e jeenayi e ko deki kan woni ceede hijjore ko juɗɗina hitaane hikka de noon ni. No nder mum ni ceede hano hijjore noon ni mbi'en ni Mina, Arafa e Muzdalifa noon ni e wernugo hano alhajiɓe makka kan he Madina noon ni fuu no nder ceede ɗe ko juɗɗina noon ni ko ferodiri e rowani hikka ni ɓoytaari ujune laso e ko deki e mum kan heɓa dow ceedo hijjore ɗe noon ni. Batu fina tawani ko inditira dokin iska ɗan filinge noon ni ngol laawol woni batu laawol jeeta ɓera noon ni ko ɗum fuɗɗete jango de lamɗo jaɓi nder filinge to ɗum woni eɗum sigile no handiri fijirdeji gaɗateɗiɗi no naata nder fi hano golleji ko balla kaagi noon nani famaka Salifu Boubacar Marafa kankon laamiɗo leydi filinge o hokki jaadimin hano Mamman Aada kahe Ousmane Boubacar fama dow mum.
Har ko darata dokin iska sigilaji amin ni dogginde pucci daɗodira sabi en ko Allah hiɗi kan waɗata ñande du o hiɗani ɗum kulle bo waɗa waɗede e batugu enɗen fuu kam min giɗuno waɗude hikka amma dalila bonnere toɓo hikka dungu yawtingu gu enɗen waddi ko ardiɓe leydi ɓen mbi'i kawjiɓe sigila on enɗen ɓuyta nder ko anni waɗude ɓe daro e golle moƴƴinde gite himɓe ƴewtinade etude cellal andude de neɗɗo no tawra ñaw tension na diabete e connirol himɓe du ñamdu daaba nder koyirna e ko nandi titta komi hiɗi kan woni himɓe leydi kurfe ɓe enɗen jaɓɓoro batugu ɓerne warta toɓe coƴƴoro nagu
gaɗa.
Hannden woni ñalaane ko itta nder leyɗe duniya noon ni ko ɗemgal inna na ɗemgal wuro noon ni ko UNESCO an joɗɗini noon ni ñalaande de ni ko wattani ɗum darjine noon ni finatawaji e ɗemle wuro kan waɗi ɗum joɗɗina ko duumoto nani famaka saaroɓe gonɓe pantini dow saaroɓe gon no goodi ko kokkata hano soka e maɓɓe derja noon ni na sembe ɓe gaɗa hano ɗemgal hano inniɓe na ɗemgal wuro maɓɓe noon ni nani famaka ɓe pantini jaadimin Rafia Abdoullahi Moussi.
Har bubugo no kasozan kai
kulle kewde godi e hande sukabe jamana anda sayini e dangal faransire failinga lebbi men balebe se suka hande wi ama wada dum wawa wawtugo innira me mabbe ma abira be mabbe se jangi sedda dengal faransire ngita jomun halana bi
faransire ha tengi bi fora
woni o
min e gidi am gaddi saro joni jeedab e lenyol gotum deno gidi kalda se boppa dengal mu engal musinigal kalda der faransire jon ceede so hi a suka mum no nawtoro téléphone no janga kulle gon ɓe bindaka nder ɗengal mum ɗum du hana ko yaara leydi yeeso
kondo laabu jina
heɓatako wi emiɗo laati hawsanke amma sukama wawa hawsanko wone so jomum wurtake yaasin ɗengal ngal wawi fuu mi haɗata ɗum amma min kay mi yoppata ɗengal am miɗo watta daande e saaroɓe toɓe boppa haala maɓɓe nder ɓaadeji
ɗo gonduci alarba dow sigila gonni ko ministére hawjine fi reedu leydi ni waɗi o sigilake noon ni ko windol hano bindol inɗe hano sukaɓe noon ni jottaɓe jottaki duuɓi joyyi noon ni kokki hano talkidimeki noon ni o sigila do ni no sini waɗede nder reedu leydi ɗi nani famaka Abani Abdourazak ni hoorejo projet nguuri Niger o fantini jaadimin Aliou Bawa.
Le ministère de l'Intérieur.
Ministère hawjinde filla nder reedu leydi no yiɗi fuɗɗude gollal gaɗanol sukaɓe ɓe duuɓi joyyi wara ley talkidimeke woɗi ko anduɗo ɗon nder Niger feccere gon fuu sukaɓe ɓen ɗum warayi haalude gaɗane talkidimeki ɗum waɗi ko gollal gaɗol talkidimeki ngal no waɗeyte nder wuroji département Doganduci on fuu no foti ɗum du fuɗɗirta kena Doganduci filinge Magaria e Tesawa ko waɗi min puɗɗir nder commune uji nayyi ɗiɗo gan kanji tawda lawol gotol so dun tokkirta yobude ko wite gishe inikdum sukabe ujunaji hamre elaso enayo kambe woni ko aniya wadanede talkindi meti der gollal gal do no wallamin dum wada jamde tefugol mballa harto gadonol talkindi meti sukabe der leydi ne funofot
ration de masse
to hantorde ni golle kawral mangala ko leydi ni ko wada kenga bi enni en jamde wada mako wadata ni minister hawjine e fi hanu roobe e denol sukabe nonni joddini roobe no kolla weltare mabbe nonni deni hebaama nonni dum wartirama nani famaka madan abdullahi aisa gardo do inde region mutilaberi o fontini jadimin moktar hamadu
ce qu'il faut retenir c'est que
ko hani jogi tare de der majum kan woni illujon dum holli ko bibbe leydi Niger mbayli jikuji mu'en ganseni en lasi bake e batu joda kale ngada dongo inditirango conference nationale dum bibbe leydi Niger na ko nimbe piondiri fande mun nade to batu dum amma batu joda hale hakkude bibbe leydi o min ngadi ri o le jam e sewo pamral e potal labilamu ko jadi e der hawrinde nedo kambe ngon kulle burde sulu rejoji dim gan halaji rejoji dim bura nyamede to batu joda kale e jidam du ondere fu woni yeggi tanaka ko buri welde kam kan woni filla jinganol hakkeji rebe gadda do dun jami du dun joina fedde jeytinto no fi ummatore e laamu tube
nder wuro agadas ni wadi wakkati ni ko kibol essence no wodi sadarma nonni to station yiji din nonni to dan sonnetti o fini waddi himbe wuro goni no tawra e jote kibol mun nani fama ko wobbe pantini jadimin anise karim
mayon funo yi a sadannam ko tafi essence o wanna wadda fudarni idun hadan himbe yilade na yada dal golleji mudum en nondu non no hada golleji kewdi dum miji ko sani be kebi masoda sadarnam o fu no denna nimbe ho yirnan dal gurnam mabbe
Ande essence
yitum kemete pa kemene sonneti denne tobe gidi himbe pa joni miden gidi ni num heba mosala sadornan dan enda
ref essence o wadani nimbe sadormaji kewi gam taysa essence o ko nimbe keba jaha gondirdeji mabbe sadornan mawduno don gatti dande e horebbe be jewa labi be ko jeta fa dum hebane mosala
komin moyeluni no tawa der departement mo gaya hano wuro gonni no wonno tefa ko wadatani himbe paama jobol hano itte e patanti nonni ko wattani bayle hebo farbangere den don gan no wodi wobbe be anda hano derjanani bi enibe ko kay sembe har jobol hano jangal o nonni e itte nani ko bi enni Umaru Abubakar Kawji do e hawju meri on o fatini jadim Fadel Alu
wodi mi don keba sadur maji do jobol itte e jangal den kewal fu i wuro god jawdi gom kam adata adi yobude itte jangal wuro mum fu wadi wakkati ko niddo woto wonno yoba ko wuro fu joni no wodi bibbe wurobe ko sa jamaama yoba itte fu a tawon ko jomu anda dum woni itte na jangal dum woni sadorna mo min gondi amma e bawdi Allah gam sabi yotere pindinoji ko min gondi mi don gadana nimbe domu kono tilsuno bi wuro fu itte jangal mum be puddi e paama joni ibe gada bawde mabbe fu ibe gara ibe joba dum jorobe europe en kam min puddiri kam en du e pamtini bibbe europe en ko watta pamral nata kuna nimbe gam hunde fu sai e pamral ko dum heba dum wadu
kadda fahamaita
may nasorwa horebe wuro gonni siryake hanu hawrinde hawtade e jon en bangeje nonni wuro gon nonni gam fantingo hanu moddinol do fi jobol hanu ciede patanti itti e ko nandini nani famaka lieutenant Chetima Mamadu o fantini jadimin Mamman Idrissa
munga muda maso ngoni to nangali
min potti he ardibe bangeje ben enden ga hande ni der wuro amin go enden buran duubi nay ko himbe acci yobude jangal mu meri wawa yarude yeso golle mudum deni ciede gala gan der majje ittede enden e jangal o meri ittata golla ko hana gollede fu yaadu yeso e weltare hebude ko meri gollira dum du waddi min joddini sigila amin yuude itte jodaade der hubere itte biyetede taxe de voirie min jami neddo fu yoba kebe didi arribe bangeje be enden jahan famtinode himbe mu dum wallirandu min paama jom bangere fu himbe foto tawa gadam yobude cede de enden no lawol hollude duno bi leeda ko mudum
gare mu cikin gari shine zai sa mutum ya zama cikekken dan kasa
ganja ki yeso hebo farbangere jewtenaki do fi golleje gaeteede der community rosirin wadini dental an rotap noni joddini committee bibbe leddi noni ko tefol an balla noni to be beydana andal do dabareji ko tefol ballakaji nani fama kakawji do fi kokkol habaru rotap an andini jadimin ahmed fellam
nous sommes en train de mettre
min joddini committee wallirde kawrol jawdi gollirteni himbe sapp e jow tawa der committee on enden ummatore jow rewbe jow ladube jow sun tokkirini enden joddinde committee o enden ga handen der wakkati mo tawaden o enden no hida bi leydi fu watta jungo mudum der fi yaadu yeso leydi miden gidi minen koy amin tawe minen kawranta koy amin jawdi gollirtede di enden min nafu duro waddude balla amin der mundu no limte duro wude ko watta himbe joba itte e jangal mu misali min pirtan ko e himbe joba la soru tikel meri gel enden din hokkude jabo cede de enden sapporu gan yawtinan laso du neddo yobata du enden walliran der fannu jande lokkol fannu nyawtibu e
la securite la commune de Tirozerin
nani famaka Ilyas Boubacar o fantini der yottun pinnoni doggunol putti no huune mawne ko lenni an Niger gon ko kisembe huune mawne non to lenni di ko kisembe to ko atani hano waldere walde waldere non ni to dogguno puccu ko gado hano fiirdeji pirtol balle non ni ko tawa illa hana hande non ni gam barke batu fina tawani ko inditira dokin iska dam filinge jadirabe amin mamman ada e asuman Boubacar noni be jewtidi e doggino puccugon ko fuddi illa hana hande nani fama ko e kokki
eden tawa do der nokkure to dogginobe pucci ngippina kambe pucci mu en pucci dino kabba no nyama hudo to min kawdi e Sanusi Isa noddirtedo SG gondude e bandirabe mudum o jondubi la soji tati noddirtedo SG o ni juana der region gender o duno micito e der wakkati no zamana mabbe dogginol pucci gol be gattano
ay kinasu ko
dogginol pucci hunde no ko boyi mi wadani lu jamani kunci dermu kapumi der mundu jogim ko reji am mebi jomem adeji kewbi ko mo hemfu il puccu woji ko yidi doggini
mo dokin deki hawa
Usman Isa andirada sobrike buhu kandoka holli ko illu cuka ko mudum wadda tono puccu bako dogginal puccu dado ndira dum hunde lolla tinde no don sojoro chagal jondo o doggino puccu ko wonno suludum kan woni to nyaamu sanne wada bandu sako hada puccu mun doggude o fammini nimbe chadale gu ko tawa der battane golle de
to ni det no taji
illu ko ummimi wala fu gollel gal andumi sahana dogginol puccu dermu gom humta hajuji am den golle non ko nitto ne heba humta hajuji mum gam joni gam golle de sai sani do nyallir e rafu gam sa teddil kan do buri kiloji chapan e joy fu jom puccu gu jabata nitto en changu gam nimbe huifube kambe buri yidde ko wata puccu mu heba dogga sanni dum wadi ko minen fu don jodi do e rafu
wala sanata ma sirati
isufu na ekintino nimbe dogginal puccinom o doni hali e wide doggino puccu anana puccu mum wawtadu heba golleji mabbe njada
dilled niger dil nokuje dem fu to puccu dogginte wala fu to puccu wata balde didi doggina ka sana der lady filingi gam lady filingi lady mum woda nonduno lady non ko tampinta puccu sanne gam sa puccu mum dogginama da doggudum jemma sa puccu mun fukkake fu ni nanana bandu mun no hada sani puccu mun wadi balde didi du en chaka fu no waddana puccu mun sator maaji
ko ma gabadaya
gollal da ginal puccu non no hunde non ko yidi munyal e fawar joni jewtinaade bandu mudu ko tatabe du dudai heba wakkati alla fu e dor ginal puccu dada
do min denata on habaruji me e fulfulde sede lamdo holli min altine min gadda habaruji won kirtento jam hirti
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko ertel noddo labi joyi on jobata feybudu sadun jaraka labi jende jobato buudi tati eno dagal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store studio kalangu